first time in you. Rockin' this groove, I want this boom boom love. Hey, I see you been on the way, doing your thing. Hey, baby, I mean this first time in you. Rockin' this groove, I want this boom boom love. Hey, oh, I see you been on the way, doing your thing. Hey, baby. Ngishifiso zam ziyofezeka masengisa kuwephela. Lobudlelwane ngiyafisa bo, ngingaze ngithande makungesona ifiso bo. Ntombi ngiyacela sazishane makungelutho kuphela. Okanye kube yimfihlo, mashimsho fumbali nje. Intombi ngingase ngisifele ngawe. Mama mo, mama we. Ngiyabamba ngiyayeka ngiyandlula, ngiyakhohlwa ngabanye ngisakufuna. Namanje nakusasa sinaduma, njengoba ungithexta nami bengifuna. Kwababa yangishaya ngathuka, senyabenika senyabenika. Kanti nawe lento sekufuna, phela ngiyibantula bengithi ngiyajuta. Ngiyabamba ngiyayeka ngiyandlula, ngiyakhohlwa ngabanye ngisakufuna. Namanje nakusasa sinaduma, njengoba ungithexta nami bengifuna. Kwababa yangishaya ngathuka, senyabenika.
Chaco tenderai, Maros, Chaco tenderai, no. tengerai, marosi chako tengerai, ndoko pemberai, chako tengerai, zese chako tengerai.